ዋሽንግተን ዲሲ ራ ገመራዲዮ ቴሌቪዥን ከደርብ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ አተሞንተን ወርዶፍቶ ተኬኛ ጉያን ሀራ ዊት ኪጣታ ቢቶት ሰቁራፉር በረኩመለማ ቢደሚ ሰዲ ከነሲን ከስመሱ አንቱ ጅቤ ሆራቲ But as a United States Wagga Wagga Tikenukan Woman of Courage Award, Jedu Robi Derbe Kenna Majira, Yoni Gamatia, Mormon Sudan, Matehun Nagalana, Russia, Aka AMT, Basis Sejati Lamanu, Gabasale, Odu Bodati. Absalon Murga Umas Oromo Ganes, Titi Sochi, Adabisuma Oromo Kesa, Senator Hoganara Kantron, Obodan Sekabada, Duan Bokotaniru, Op in Wae Umas Oromo, Kanaratifu Lefata. Absalon Democracy Gegesam, Palamu Kesara, Orano Freedom House, Yes, Yo Irunjirate, Deraboda, Esinangat Umrosakanta Kenya, Takanwal in Tifanisanapera, Am Garodu Terabar.
Kamultan urdutu tasagale America saganta afan oromo hudung wangal gala kanawajin an bakkalum rodat Minister Imala United States Anthony Blinken dawanna biyotan Africa lamakeza titasisani yemujal kabanka natim kayun dawanna isani tiba China an Africa keza titasisajir tuwal kabatim karora United States biyotan Africa wajinin kabdu jabe sudafakadae odun Minister Imala United States rabae beksisera Anthony Blinken dawanna isani Ethiopia afi Niger keza titasisani fi kani imala jal kabane witatakale sagal galam ufatat iyara Andrew isakutami relandi keza Zati argamurai mutaun, abni sani inijal kaba finfinneda. Turti sani Ethiopia ke sati tasisanutim, ijomari isan hanga ota motumma walin tasisanu. Wae waligal tena genya motumma federalati fi adabilisumma ummata Tigray gidduti tasifame, akatae ibsa mejira. Anthony Blinken mumicha ministera Abiy Ahmed fi bakabu ota bulkinsa nanno Tigray walini akamariatanusi himamera. Nima Afrika irratti ittiantu ministera immalam kantaani molifi dawannicha ilalchisani ibsa kennanin United States sariro Ethiopia wajinin kabdu akka aromsu barbaddu ibsanin okkore siyasa gosarratti hundaayefi inni biyyatti waggottan dheeraadhaafi boodattan bise tumura argachuu qaba jechuun isaani gabaasameera. Blinken dawanna isani Ethiopia ti boda gara Niamitti qajeeluudhaan dhimma sochii shororkeessummaa irratti hangawoota biyya Nigeri wajjiniin akka marii taasisanu kan ibsame yemmuu ta'u mariin isaan Niger keessatti taasisan kutaa sochii shororkeessummaatiin jeeqamaa jiru kutaa saahili kan ilaallatus akka ta'e ibsameera. Dawannaan Blinken Afrikaatti taasisan bara kana keessa yemmuu hanga'oonni olaanaan bulchiinsa Baayden garas deemanu isa sadaffaadha. Kanaan dura ministeerri maallaqaa Janet Yellen dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaadara United States kan ta'an Linda Thomas Greenfield akkasumas geettii dureen Jill Biden akka Afrikaa daawwatan ni yaadatama. Itti aantu pirezidaantiin mootummaa United States Kamala Harris dhuma ji'a bitootessaa kana Ghanaa, Tanzaaniyaa fi Zaambiyaatti daawwannaa torban tokko akka taasisuuf deeman ibsameera.
Godina kibba Itoophiyaa aanaa Adda Burji keessa namoonni 1803 ol gargaarsa akka barbaadan aangawoonni naannichaa ibsanii jiru. Bulchaan olaanaan obbo Marree Alamaayyoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti aanaa addaa kana waggoota 40 darban keessa hongee hamaan mudate keessa isa tokkotu mudachaa jira. Akka bulchaan olaanaan kun jedhanitti bara darbirraa eegalee beeladaalee 1300 ol ta'antu dhuman jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Oduu taanuteenna ceenummoo dhaabbanni ijlaa addunyaa mirga namoomaa Falm Human Rights Watch ministirii dhimmaalaa United States Anthony Blinken Itoophiyaa innaa daawwatanitti marii muummicha ministeeraa biyyattii Abiy Ahmed waliin taasisan irratti waa'ee itti gaafatamummaa dhumiinsa biyyattii keessatti raawwatame akka dhimma ijootti akka kaasan gaafatee jira. Bafaqaadu.
Marin United States fi Ethiopian taasisani sarbiinsa mirga namooma gareewwan wal waraansa keessa turani hundaan raawwatamirratti akka xiyyeeffachuu qabu kan gaafate Human Rights Watch fi Director Biro Washington kan ta'ani Sara Yager ibsa kennaniin waggoota lamman darbee fi Tigraay fi naannoowwan biroo keessatti dhumiinsa raawwatamee fi sarbiinsa mirga namooma raawwatamaa jiruu fi United States quba qabdi jedhaniiru. Akaib sichi dabaleje deti da wannan Blinken gare wan walwaransa ke saturan yakara watani fi itigafatamumma kakabanu bachi suda fi charra garida. Walitiru fengi United States fi Ethiopia gidujiru itigafatamumma luga irrati kanunda yeta uisa Blinken mumicha ministera Ethiopia Abiy Ahmed fi ifatasi suka bu kanjede FC Human Rights Watch hakamale maramartoni hokorati fi yalin itigafatamumma jalabau sochi kabajumma mirgana momam Ethiopia ke sati mirkani suud aftasifamu tufachuud ajechunisa gabasamea.
Somalia kibba kuta gedo baka baad erjer amutti bala bombi balle sambadu kibta athar ak akkabeen namon duani kaanimmo madawusani jiratun VOA timaniru.
Balaba khanga onni nanno argamani tika kabekanani loltoni motumma lama ajjefamani namoni lakkoofsisani yero dafi addambaye imbekamnemmo madawi sani jiratonni sagale america tv ibsaniru garedi dattota somalia kesa sochuajiru al shabab bombi konkolata rad oyeni aleli chara wachu sa ibsem hanga ota motumma wal gaita ani waid abati chawarano irratti marjechaturan irratti tarkanfi fudachu isa karafula telegrami tini odefanno baseni betsisera jiaga ya bar darbe kazet ibba sadarka awasati tasifamenin garin al shabab lafa duran kabate jiru heddu kan nabe yemutaw ibba sana alo bawuda abjecha magalota ogantota gosati fi milishota nanno irratti tiye pachudani halella adda adda rawocha jira guranala diddami tokko magala moqajisho kesatti bakka umno tammotu magargara nefi lola ratti mada ani itwallana majira nurratti al shababi tarkanfi fudachudani namottan kudani ajjesera Bitote sator bammo bufata warana jana kabdalle jeda mufi magala kismayo ra kilometri jatama fagate jiru ratti halella ra wachu dani yoyarate loltota shani ajjesu nisa ibsamera
bala obumbule tiroban wal make biyutan kibba afrika rukuten dubunna motan ibato koli darbusa dabanni odefano reuters gabasera bala obumbule tikun jeto ko kesatti emurane charatti midagesus inamma isalamatati
Balankun kankakabe biyotan kibba Afrika Malawi vi Mozambique satiye mutaun. Malawi ke sati namotan sagal tamisa gal duwi sani kanibse odun Reuters. Midani ni Mozambique sati gesise gutumati ifa akantani ibsera. Aka doktoroni magala balan tairi oduga bastu tatimaniti namotan duani alati lammi wam Malawi madani ibbala matani. Hospitala sienudani wallan sargataniru. Aka abbani meteorologi addunya jedetti obomboletini Freddy jedamemo gafa mikun karakallatti kibbatini obomboletto tamullatan kessa isachima dafi kan yerod iradafi tureda obomboletin kuni jiadarben Mozambique Malawi fi Madagascar kessatti yemumudate lubuna mottani ibato kofi soddomija galafatera akada banni motumota gamto mani jedetti balakana urdofu dani dukuboni bishanin ra umamani namottani ratti midda dabalata gesisu dandau Malawi kessatti diben kolora haman mudachu isam gabasni motumota gamto mani erera
Rasasni lastika sadarka addunya ratti polison hirira mormi bitne suda fayedamun midda gesa sajirachu sa ibsudan dabanni mirgana momati falmu Amnesty International etsejra
Maddi odu ajansi France Press Amnesty International wa wefachuda na kagawasetti namottan hirira nagaba anirratti rasasni polisoni dukasan kun ijana mota irratti midda geggesu radarbe lubbun wanna mota akadarbu tasisejra Amnesty International waggottan shanan darbani fi biyottan soddoma kesatti koranno tasiseni ergarakkini tijirachu hubate bodam rasasa kanarratti to annon chalan akatasifamu wa michadiyesera akka Amnesty jedetti rasasa plastika gazina ma imemmane dabalatin meshalin namottan hirira ba'an bitinne suda fi faida ra olan kibafi walakesa america europa walakesa ba'an africa da fi united states ke satti namottan ratti midda gudda kakafsi sanijiru jiyon kolore sabara kumala maf kuta sagali kase biya chili ke satti kofa namoni soddoma oli agartu isani akadabani institute in biya lesa kamirga namoma bexse jira Iraq ke satti barakuma lama kuda sagali kase umnotan nagenya bombi arisa imamman nama kapsisu harka kudan kanchalu bombi birafa yadamu isani tin kankae yotinnate namonni kudan duaniru kanafu meshalem polisoni hirira bitne su fayadaman akato annu nadunya irratti tasifa mufin ammitokosi akador kamu kaban Amnesty International gafadeja ordoftota kenya oduwan galgala kanaf kamlu kanuma kopile kenya fani wajin turtigari
Thank you. baras United States wagga wagga tikennitu kan Woman of Courage Awards yokan baras dubarto tacimo jedamu kan barakana torbanda be gafarobi bakka gift drain bi yetti Jill Biden if minister imma ala Anthony Blinken ittargamanit White House tikegge samejira sirna barakana ratti dubarto tokudato ko biyota adunya dadara dufanif baraha manke sa toku gazetaisitu lem Ethiopia Maza Muhammad Gafif Devi simmanish yekoye ማአዛ ወሊን ገገስተ ጃለን ለትቅንደስ
ጋዜጠስቱ ማአዛ መሐመድ ወጂ ወንሼ በዳሳ ከናርገም ሲሰኒፍ ከሳ የሮወል ወራንሳ ኢትዮጵያ ካባሰን ዱበርቶ ተጉዴ ደመን እዶሰና ዴሙን ዱብሱ ሼፊ ሴናንሳኒ አከደጋም ጎቹ ሼቲ ካናፍ ማልተከ ሼካ ካሴ ጋፈተምቴ ማአዛን ናይፍስት
እንደነው ጽንፍ ተይዞ ነበር በሁለቱም ወገን መካከል ማለት ነው በፌደራል መንግስትም
ገመመን ግዱቲ ለልፍቱም አጥቶይ ኩንስ ገመደግርቶ ተሞቱም አፍ ከንቲቲ ለፊንቱሬ አከጋዝጠይ ስቱ ፋርጥኩት ገምጥኩ ፍሎጉም ፌል ቂያፈንቆ ሐዋሳ ሲቪሊዮካን ሐዋሳ ወልወራንስ ሰና አለታ አንረትቱሬ ዱበርቶ ታፍታ ኢመለኩፍሰን ሄዱታን ረኮብራት ደበለት ሁምናን ጉዴዲ ቆፋውቶንታን ሃሎ በእንሳፍ ሳጥ ለሞታው ሳኒቲ
ዱበርቶን ሄዱን ጀቴ HIV ፍድቁበው ተቆንንም ቲሳላን ዱፈኒብ ሳጥ ለማኒሩ ቂያፈንኒኮስ ኢሳንካን ረትቱሬ ጀቴት ሰበባ ብራን ቲም በዳፈምተ ሸመረን በረቶተ ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎ በረታቱረኒ እግይተሙ ሳኒ ላቺሴ እትፉፊን ሳንገባሱ ሼቱሬ
ዋናው ነገር አኔ ትንሽ ያቀም ስላለችኝና ትንሽ የምተነፍስበት ሚዲያ ስላገኘው ነው።
ኢሚጆን ሁምነ ጥቆን ቀቡፍ ሚዲያ ጥቆዋንን ቀቡፍ ዱበቹ ደንደው ኮቲ ዱጆሌ ኮታ አኔ ዋናን ጎዱፍ ሄዱ ትጅራ ኢመኮ ጎቹን ቀበንጀድ ባዲያ ከሰዋን ትረኒፍ መጋላ አብደቱ ኩነከ ሰልባት ራን ፈተመታናን ኢሚሸመረን ኩለቶልባ ቆፋሚቲ አዳታ አዴም
ካናፍ ኢመካነ ኤኙቱ ሃንገት ኡሙራቲ ገጌ ሳሰጀዱፍ ዮጥቃቴ ከነጎቹን ቀበንጀዴ ሁንዱ ማፉ ሰገሌ ተኡን በርባችሳ አጀቴ ከያዱ ተኡ ጋዘጠስቱ ማአዛን ዱበቴ ጅርቲ ማአዛን የሮሰዲ ሂደምቴ ከኒከምቴ ዮተው ሃለ ሚዲያ ኢትዮጵያ ከሳ ኢላልሲሴ አከስጀቹ ንፍስቲ
እሰም ኢትዮጵያ ውስጥ በፊት የነበረው ነገር ያው የታወቀ ነው።
ኢትዮጵያ ከሰት ሂዳንድሩ በከማድ ገሩ ጅጅረም ንዱፈ ኤርገጀዳሜ ቦድ አብዲባ የቱሪ ሚዲያ ለሄዱን ወልተጅትባን ሚዲያን አላድ ፈኒስ ዋንትረኒፍ አብዲቱ ጅረቱሬ ዋንት ጅሩቶክ አልተቆጣ ከንጅሬታይ
ቻናሊ ዩቲዩብ ለቱ ነፊን ኤሃማ አባታ የታ ብሮድካስቲን ቶ አታማቱሬ ኢንተርኔትን ንጭፈማ ጋዜጠሶንን ሂደም ቢየቲ ከሰት ዮዋ ኡማሜ አከሂደም ዮካን ተርካንፊን አከፉደተሙ ቤትና ሂደሙን የሮን ንትጋሪታ የላለሙ ለጅራ ፈከኛ ጋዜጠሳ ጎበዜ ሲሳይ እኙ ሰፉዴ ቦደ እኙ አከሰፊዴ ቱምቤኪን የሮዴራ ኡካምፋሜ ዋንቱሬፍ ዋናከሲ በረታማዴሜ አዳታ የረጀት ሞቱማናም መጅሩ ሸዱራ ጫላ ኦፍሰደቡን ሚዲያ ጭሁን ፈከኛ ረኮ ወልዳ ክርስቲያና ወሊን ወልቀበቱን የሮ አማንተኔቲን ጭፋዳ ሃለሂኔ ገሚኒን ዋይን ፕሬሲ ገዲቡኤ ረጀት ሰባሂማን ኢትዮጵያ ከሳ ቀልቢነማ ሀወቹፍ ጀቻ መሰዱሬ ረቲ ፉሌ ፈተን ይቀበል ኩንሞ ኦዴፈኖን ዶጎጎራ ፈጫፈሙፍ ሰበባተ ኤጅር ሰገሌ ሀዋሳ ኢሰስሪ ተኡዳ ሚዲያ ራ ማልቲ ኤገማ ጋፊ ጀዱፍ ጋዜጠስቱ ማአዛን አከስጀት
ሚዲያው እንግዲህ እንዳልሽው ነው በጣም ከባድ የሆነ አጠቃላይ ማህበራዊ ሚዲያው
ሚዲያን ሀዋሳ ኩመትጀት ሀለባዬ ኡልፋታ እትቱሬዳ ሀልት ሚዲያን ሀዋሳ እትተዋተማጅሩ ጉቱማ ተስሪዳ ዮካን ከነን ፋላ ሞቱማጅራን ማርቲ ስሪዳ ጀቹ እንደንደኝ
ሚዲያን ሀዋሳ ሀዋሳ ለሄዱፍ በናፍሳጥ ለማዳ ወጎቲ ደርበን ሸኒፍ ቢይከኛ በቆናን ቀብዱ ቡአበኢፊ ረኮ ወልረቱ ለመከሰጅርቲ ጥማ አመንቲ ሲያሳ ሴናፍ አፋኒን ወሉማገለት ሰበባንም ንትንዱንንጅሩ ጎዳንሲ ኡመታ ከን ሰበባንሳ ማለከተ አበመሌ ንጅራ ሐዋስኒ ከነ ከሰጅሩ አተምቲ ሰባሂማን ገርጋራማ ዮጀን ኡልፋታት ከነ ስሬሱፍ ገሩ ሰባሂማ ሐዋሳ ጽፉ ጋዜጠሶተ ሂዱ ሆጂጀራ አቡን ስሬሱን ደንደው ደደመቂን ሰው መታር ገምሲሱን ወሊኖጀቹን ረቆብሩኒ ደንዳ Barattoonni gataman jedhee kan gabaase qabu mannaa isa gocha sana raawwate sanarratti furmaata barbaaduutu barbaachisaa dha. Hawaasa dammaqsuun jabaatee rakkoon siyaasaa jiru itoo furame jeequmsi mudatan martinuu calaqqee rakkoo siyaasaa waan ta'aniif jecha jijjiiramni hedduun ni dhufa jedhee yaada jechuudhaan gaazexessituu Ma'aazaa Mohaammed yaada ishee xumurtee jirti.
Sudaan akkuma biyyattiin bulchiinsa waraanaarraa gara bulchiinsa siviiliitti ce'u xumurteetti mormiin biyyoota dhihaarraa dhihaatus Afrikaa keessatti buufata humna galaanaa Raashaa isa jalqabaa akka keessummeessitu ibsiteetti. Garuu lammiiwwan Sudaan hangi tokko bu'aa daldalaa buufata kanarraa argamu yoo deeggaran hooggantoonni gosoota biyyaa keessa immoo waraanni biyya alaa biyyattii keessa jiraachuu mormuu jedha. Gabaasii Henry Wilkins Sudaan Poost Sudaan irraa erge.
Poort Sudaan Sudaaniin galaana diimaa waliin kan walitti hidhu bakka murteessaa yoo ta'u qaama bishaanichaa humnoota addunyaaf biyyoota naannoo sana marsaniif sulula Suwiis dhaqqabuu qofaa otoo hin taane bakka tarsiimoo barbaachisaadha. Ministiriin dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrov Sudaaniin erga daawwatanii booda baatii guraan alaa keessa Poort Sudaan mata duree oduu ta'eera. Innaa daawwannaa sanaa kan bara 2021 mootummaa fonqolchuun aangoo qabate mootummaan waraanaa Sudaan Raashaan buufata humna galaanaa haaraa magaalattii keessaa akka kennuuf waadaa gale. Garuu hooggantoonni gosoota naannoo sanaa kanneen andaara galaana diimaa irratti dhiibbaa guddaa qaban yaada biraa qabu. Mohaammed Karaar Kurbaa akka jedhanitti isaaniif hooggantoonni naannoo kanneen biroon maadheen kun tolfamu ni mormu.
They refuse because they want just to put their hand and stop our port.
Nuti dinnee jirra sababaan isaa harka isaanii keessa galfatanii buufata doonii keenya dhaabuu barbaadu jedhee yaada. Investimentiin hin jiru yaalaniiru buufata doonii keenya irratti waraana arguu hin barbaannu.
Ji'a guraan dhalaa keessa marsariitiin oduu London keessaa kan Middle East Eye jedhamu akka gabaasetti hoogganaan milishaa Sudaan humna guddaa qabu Mohaammed Hamdaan Dagaaloo andaara galaana diimaa irratti maadhee waraanaa banuuf yaalaa ture garuu erga isaan maallaqa isaa misoomaaf akka oolu gaafatanii booda hoogganoota gosoota biyya keessaatiin dhorkame. Maadheen loojistikaa Raashaa xiqqaan kanaan dura Poort Sudaan keessatti akka dhaabate himamaa ture. Garuu akka miidiyaaleen biyya keessaaf jiraattonni jedhanitti bara 2021 hojii dhaabeera. Naannoo maadhee durii magaalattii kutaa Filaamingoo jedhamu keessaa jiraataan naannoo tokko maadhee buufata galaana sanaa deeggara yoo ta'e jechuun gaaffii VOA biraa dhiyaateef maqaa isaa himuuf tole hin jedhin hafe. Kun faayidaa keenyaaf utuu ta'e ofumaan fudhanna turre. Biriteen Raashaa yookaan Ameerikaas haa ta'u eenyuyyuu dhimmicha keessa haa jiraatu an dhimma hin qabu jedhe. Xiinxalaan tokko akka jedhanitti waggootaaf buufata humna galaanaa Raashaa guutuu ta'e Poort Sudaan keessatti akka ijaaramu dubbatamaa ture. Ta'us garuu qaruma dhugoomuu hin dandeenye.
The case of the missing naval base has been around for many years. This base has been promised to have been built.
Dhimmi buufata galaanaa dhabamee waggoota dheeraaf tureera. Buufanni kun akka ijaaramu waadaa seenamee jira. Yeroo meeqa akka ta'e hin beeku yeroo 5 or 6.
Xiinxalaan biraan immoo yoo mootummaan biyya bulchaa jiru kan Sudaan akka raawwatamuuf murteesse maadheen kun tolfamu itti fufuu danda'a jedheen yaadaa jedhu.
I don't know. I think it's very much depends on the naval base. It's very much depends on the.
Ani hin beeku irra hedduu haala buufata galaanaa sanarratti hundaa'a jedheen yaada. Yoo bulchiinsichi dhugumatti humna waraanaa 100% Sudaan keessatti cimsuutti socho'aa jira yoo ta'e kallattii adeemsi siyaasaa irra deemu irratti hundaa'uu danda'a jedheen yaada jedhan. Sudaan duraanuu Raashaaf garee waraanaa jajjabee Raashaa Waagner jedhamu waliin hariiroo gaarii qabdi. Mootummaan Sudaan warqee biyyattii meeshaa waraanaa Raashaatiin jijjiiraa akka jiru gabaafameera.
Amma gara qophii 7 ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Qabsawaan mirga uummata Oromoo gameessiif sochii adda bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa hoogganaarra kan turan obbo Damisee Kabbadaa Sardaa bitoota 3 bara 2023 biyya Kaanaadaa magaalaa Toroontoo keessatti du'an boqotan.
yeroo mootummaa dargii waggoota 12 mana hidhaa katuran obbo Damiseen bara 1991 yeroo mootummichi kufe abaa'uun mootummaa ce'umsaa biyyattiitti hirmaatee ture dhaabicha keessatti dirqama fudhatanii sadarkaa hoogganaatti hojjetaa turan. Yeroo abaa'uun mootummicha keessaa bahummoo gara Kaanaadaatti godaananii waggoota hedduudhaan achi jiraatan obbo Damiseen Bafaqaaduu Morodaa maatii isaanii jaallan isaanii qabsoof hoogganaa waldaa hawaasa Torontoo keessaa dubbisuudhaan waa'ee obbo Damisee qophii qindeessa qabaa kuno.
Obbo Damisee Kabbadaa Sardaa addunyaa kanarraa kan akka tasaa du'aan boqotanii bitootessa sadii bara 2023 biyya Kaanaadaa magaalaa Torontoo keessatti. Akka mucaan obboleessa isaanii obbo Dinquu Lammaa Kabbadaa hiriyoota wasiila isaanii gaafachuudhaan VOA'tti himanitti obbo Damiseen akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1929 mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Hoolataatti sadarkaa lammaffaa immoo akka Finfinneetti baratan ibsan obbo Dinquun. Obbo Dinquun waa'ee wasiila isaanii akkana jechuudhaan dubbatu.
Ayyee ani Dinquu Lammaa Kabbadaan jedhama. Obbo Damiseen immoo obboleessa abbaa kooti. Dhaloonni isaa caaseffama ammaatiin godina Shawaa Lixaa aanaa wal maraa ganda qonnaan bulaa duufaa jedhamutti dhalatee guddate. Kan inni dhalate egaati tilmaamaanii hiriyoonni isaanii warri naannaa inni dhalatee guddate wajjin dhalatanii guddatan namoonni tokko tokko ni jiru. Sanarraa akkan qoradhetti akkan odeeffadhu dhaloonni isaa bara 1929 ta'uu akka danda'uudha kan isaan herreeganiin itti himanii. Teessuma koo yookaan wasiila koo Damisee akka sadittanis ilaalaa tokko akka maatitti ta'een akka eessumaatti akka wasiilaatti akka abbaattin ilaalaa yoon gara sanaan ilaalu obbo Damiseen nuuf maatiidhaaf baay'ee nama garraamii nama garaalaafis nama rakkoo maatii isaa hubachuu danda'u nama akka abbaatti ijoollee isaa yoo gudeeda isaa keessaallee ijoollee dhalfachuu baate nuun akkasitti nama nuun ilaaluudha. Inni lammaffaan Damiseen akka Oromootti gaafanis ilaalu nama baay'ee saba isaa jaallatu saba isaa hubatu rakkina saba isaa tasa arguun feene. Sadaffaa akka qabsaatti gaafan ilaalu jalqabumarraa kaasee nama qabsoo Oromoof dhalate jiruu biraan qabu nama jiruu qabsoo Oromoof jiraate dhumarrattis otuma waa'ee Oromoo yaadu nama du'eedha.
Obbo Aluu Daargee yeroo ammaa biyya Noorweey jiraatu. Jaalqabsoo obbo Damisee akka ta'an dubbatan. Kan qaamaan wal arganii bara 1980 mana hidhaa Dargii Masaraa Miniliikii keessatti. Erga siyaasa hiriyaa fi michuuwwan qabsoo akka ta'an himan.
Eegachii baatanii akkam walitti dhufeenyi keessan akkam ture obbo Damisee wajjin?
Misoomsonni adda bilisummaa Oromoo fi deeggartoonni bara sadi dhamani. Maayikalaa dargii dhahoo qormaata fixanii waggaatti lamaaf walakkaa booda maayikalaawitti nu fidaniiti. Maayikalaawii yeroo dheeraa waan turreef mana tokkotti walitti qabamnee akka jiraannu kan jedhu gaafii dhiyeessine. Gaafii sanii walitti gallee maayikalaawii waggaa dheeraa yoo turru Damiseen itti gaafatamaa hidhamtoota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ture. Akkasumaan odoo jirru ani 1989 fulbaana hiikame. Damiseen yeroo sanii maayikalaawidha karshalleetti dabarsanii gartuu biraa wal galtuu mana hidhaa keessatti hafan waliin akka nama 12 ta'u 1991 gaafa TPLF Finfinnee qabatu warra manni hidhaa karshallee cabee gallakkifaman keessaa tokko waggaa 12 fi wayii hidhame jechuudha. Mana hidhaa baheen hojii siyaasatti seene inni miseensa paarlaamaa ta'ee filame animmoo hoogganaa itti gaafatamaa jaarmaa uummata adda bilisummaa Oromoo ta'ee jaarmaa damee siyaasaa jalatti hojjechaa waan tureef yeroo chaartarii ana waliinii hojii guddaa nama hojjete keessaa nama tokko. Yeroo nu chaartarii baanu Damiseen dhukkubsatee gartuun amnistii tokko Hoolaanditti gargaarsa fayyaa akka argatu waan fudhatee fi nu dura bahee jechuudha. Awurooppaa dhufe oduma inni tajaajila fayyaa argachaa jiruun immoo chaartarii keessaa baane ani immoo ergani biyyaa bahee Noorweey dhufe quunnamtii dhaabbataa qabna yeroo hunda as isa waliin inni gaafa 28 guraan dhala halkan mana isaatti bakka namni hin jirretti kufee lubbuun isaa baatee siin jechuufan kanaaf ani inni yeroo waa baay'ee waliin hojjenne. Gadda guddaan natti dhaga'ama maatii isaatiif firoota isaatiif hiriyoota isaatiif jaallan isaa hundaaf jabaadheen jedha.
Obbo Damuseen yemmuu hidhamanu itti aanaa pirezidaantii waldaa hojjettoota Itiyoophiyaa akka turani dubbatanii obbo Hayiluun. Namni obbo Damisee wajjiniin mana hidhaa sana keessa turaniin obbo Ibsaa Guutamaasii kanuma mirkaneessan. Obbo Ibsaan obbo Damiseedha wajjiniin akka mana hidhaa dargii isa Masaraa Minilikii keessa jirutti yeroo jalqabaatii fi qaamaan wal argan dubbatan. Hidhaa booddee yemmuu mootummaan ce'umsaa dhaabbatu obbo Damiseen abaa'oo bakka bu'uudhaan miseensa paarlamaa ta'an. Obbo Ibsaan immoo miseensa mana maree ministerootaa turan. Erga Addi Bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa ba'ee lamman isaanii biyya alaatti wal quunnamuu jalqaban.
Damiseen anaa fi jaala qofa miti. Damiseen akka obboleessa qotisuutti ilaalaanii innis akkasumatti na ilaalaa ture. Baay'ee wal amanna. Nama amanamaa, nama arjaa, nama yoomiyyuu iccitii walii eegee jiraatu. Damiseen mana hidhaa yoo wajjin turre kutaa guraaraas waliin hirmanneerra hamma gargar baanutti inni yeroo hundumaa hoogganaa keenya ture. Beettatarii yeroo hundumaa filannaani isa ture hammana amanamaadhaaf jaallatamaa ture. Akkas ture Damiseen qabsoo Oromoo caalaa waan beeku hin qabu. Waan fedha qabu fedha biraa hin qabu Damiseen amma dhumaatti amma du'ee jedhanii nutti himanitti. Kanaafi nama akkasiitu dhabne nama qabsaa Oromoodhaaf jedhee kan jiraate Oromoodhaaf jedhee kan du'e isa duwwaa isanii caalchifadhaa jechuudha hunduma keessa.
Obbo Raayyaa Caalaa barreessaa waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Torontootii fi qindeessaa koree geggeessaa reenfaa obbo Damiseeti. Gaa'ee obbo Damiseen hawaasa keessatti qaban akkaataa du'a isaaniitii fi waa'ee geggeessaa reenfa isaanii irratti waan nutti himan qabu.
Bakki obbo Damiseen irraa qoodan fudhanne hin jiru. Nama hawaasa keessatti kabaja guddaa qaban akka abbaatti ilaalaman akka gorsituu hawaasa kanaatitti fudhataman kabajama nama ta'an nama dubbiin isaanii haalan dhugaatti bakka qabu lapheerra nama bu'u hunduu dhaga'u. Nama akkasiiti obbo Damisee kan dhabne jechuudhumaaf hanga gabaabaadhumatti. Egaa erga gaafa guraan dhala 28 hospitaala seenanii guyyaa gaafa bitoota 3 egaa boqotanii jechaadha.
Haalli reenfa isaanii geggeessuu kun maalirra jiraa? Maaltus karoorfamame?
Warra tajaajila awwaalchaa warra godhanii wajjiniin wal qunnamnee waan kontiraata mallatteessantu jira biyyatti erguudhaaf. Sanbooda torban boruu jechuun gaafa 21 bitoota jechaadha. Gaggeessaa isaanii goona jennee ammaaf isa san lafa kaawwanne akka guyyaatitti waan jijjiiramu irraa natti hin fakkaatu tasa jijjiirame irraa egaa namoota keenya hin beeksisne jennee yaadaa jirra. Borutti irra caalaa isaa hubannoo gahaa arganna. San irratti hundoofne uummata keenyaafis odeeffannoo haaraa labsuudhaaf jarraa kana.
Akka obbo Dinquu Lammaa nutti himanitti reenfi obbo Damisee yemmuu biyya ga'u kan boqotu magaalaa Hoolataa keessa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa guyyaa guyyaadhaan tamsaasnu marsariitii keenya voa.afaanoromoo.com irraa iimeeliidhaan kanneen nu qaqqabuuf ta'an immoo horn@voanews.com irratti dhaamsaruuf dhiisaa. Yuutuubii, Tiwiitarii fi Instagram irratti @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaa sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nagguu Taammiree akkasumas qindeessituu miidiyaa hawaasaa Tigistii Gammee akka viidiyoo nu gulaalee lafeeraa amantee waliin qophii har'aa kan sirreessummees aan Tuutubee Horaatiif qophii boriin walitti deebinaa nagaatti tola.